Ultimate 5 Music.
Get me there.
ZambiMusicBlog.co.
Trezo. J-Max.
Alaleni.
Vela chena foco, said it to aesthetic kube logo. I go hard ni fwala na soko. Eh, motherland music, double and the bubble puba pasopo. Everybody know who I am. Bomba yo se AM. Ninji shiba platina M. Yakubika said it boom up. Work and take it up. I work and take it up. Ninji shiba platina M. Yakubika said it boom up.
Behavior munga migeo wa mukoko. Nikonda kita ya mpoko loko. Najimwa vima gelo wa muloko. Bola, supporter loko. Nokute ya inente ya loko. Development jiva neni loko. Neti nselele kumbi kwa vula loko. Ukupisha kwa mbila loko. Wagai na kobo na sangwa na muloko. Studio admit vibes. Jalali na shari kwa vula vibes. Intimba pambafu. Ndekwe bayari ba powerful. Loko ni bie, loko ni lama. Loko ni
Loco, music in Ilaka. Nikonda chefa muloko. Nikonda chefa muloko.
Muna pe fende pepe katuni. My dancing in mbwe. Chimbo mpwende te fionse. Fifi sangwa muloko. Wishe fio mwika loko. Mwila lava go loko. Loko ni pie. Loko ni laka. Loko ni boom boom. There you have it. Tiawa Airport.
Trezo. Gabi Nabuya. J-Max.
Over tuko mukama. Sipu funika Chinese speaker. Siwe
Zambia stand up. One chopstick. Timo Tiger. Godfinger. West City Channel. Mope Pops. Junior Mama. Lupa Mbobo Son. Andrew Arrow. Chisambi Batu. DJ Kamu. Sutro Electronics. Mugawa Band. Loko ni pie. Loko ni lak. Loko ni Shine Mama. T-Bag. Let's go.
Gaga Mala Gift to you. Zambia stand up.
Nalingaka music. Nalingaka music ya lokali.
Zambia music blog.
Nayo kaka beko ya kaba music.
Ultimate live music.
Kabandulu.